nzara nyo kubera woli nebitawa nyo chema nyibinji na ye so nyo kusobya kwa mbe mpone nange natuka ugeze se ememe yango rame no mutima kwage Eti sacho chechi mdunga mia Tambulila mumbazi mako Situlenga wa muna walimba era Seta mena wakusa Njagala ukubela mnyumba yo Eti famu mbele chichi mocho Era njagala ukuimba ulimba Orokuweba za Kanzikiriza wa muna walina ebibi Abadu bechibi na ye tambuli renga mubutu kini mubo Nyimini renga nebaza
Ocho echiri mukama
Osasile kubanga chenkolonze Kwe kusaba kumbelero Oso nyue mitwa sobya Ocho echiri mukama Osasile kubanga chenkolonze Kwe kusaba kumbelero Osonyi wewe twasobya
Amubi bwebajja
Babagala kunzita Bane sitala ne bagwa Leje edamba ne weli sisira Okunwanyisa Omutima gwange tegugenda kutya Ne bwendo mbima mu lutalo Sigala ndi mugumu kubanga Owamanyi wali
Sigala ndi mugumu
kubanga Owamanyi wali
Sigala ndi mugumu
kubanga Owamanyi wali
Sigala ndi mugumu
kubanga Owamanyi wali